Izo stresi za kudai wa makodi uko nyumbani, kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri bora uende angaza, hapa ni kula vizuri kunywa kujigalagaza. Ito kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika tamama, tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Vipi umekuja klabu na umeka kinyonge umejinamia?
Juma, nice Juma.
Kama unyu ulabu agiza taka soda kakuzukia.
Juma, nice Juma. Harmonize it, it's Juma.
Shida mikosi na tabu kila aliepo hai anaipiti.
Juma, oh it's Juma. Toshkazi,
we dada, Juma. Nyonga wakune vibabu, mida mida utawadangia. Kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika tamama, tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. We DJ
Ainama, Ainuka, Ainama, Ainama, Ainuka, Ainama, Ainuka, Ainama, Ainama, Ainuka. Mwanama, hambo puza macha sichupindula. Mwanama, hambo puza macha sichupindula. Hey, taba ni mwenye gite uwe na man. Agirwatsi ba mshito tsela bi. Achu. Balala wasala. Tawani wajagata.